Safri Records, Records, Records.
Oh yeah. Paper. Lakini moyo unasita, I need some love, ila naogopa nitajipa. Yamenitenda love, moyo vipande umevunjika. Usije niacha love, haya mapenzi yamenishinda. Nafsi yangu nyonge, oh baby, moyo wangu nyonge, unipe love, wejua mi ulewa love. Baby, mi nataka love, kala need your love. Ila kabla unipe penzi, wejua mi ulewa love. So, if you want to love me, give me safari love. If you want to love me, baby, give me safari love. I'm a safari boy, give me safari love. Achiel, ario, adek poda hero, eh, woi woi wo. Achiel, ario, adek donga chung, eh, yee. Achiel, ario, adek poda hero, eh. Mapenzi ya fitina sitaki.
Safari Records, Safari Love.